rewɓe leydi Bonkuku gaɗa golle deme e durgol dabaji ɗiɓe gatta, iɓe golle guri, iɓe gaɗa are peɗe ɗeɓe connata. Lumo Bonkuku de neɗɗo wari ɗum tawan rewɓe ɓe kamɓe laso e ko deki no gaɗa golle guri ɗi. Rahi Ibrahim goto nder maɓɓe famtini dow golle ɗe.
Meɗen gaɗa tiyaɗe albe e ko nanni titta guri ɗi leɓe min codata, nden min gadda ɗi min gatta nder giyam min cownidir e gabbe gaɗa mum min codata are ko moƴƴina ɗi fa woɗa. Meɗen cowda ko wojjina e heko olƴina ɗi nder jaƴƴire neɗɗo no wawi heɓugo guri nayi fa joyi moƴƴinaɗi fa gollide. Meɗen keɓa coggu ñañe lumo gon woɗi, meɗen keɓa came joygo fa came jaƴɗi ñande go waylaydu, meɗen keɓa keme joyi na keme nayi. Himɓe ne ƴowa leydi maali no gara no cowda ɗo de leydi ma en ndu no wodi ƴowanɓe doganduji e leydi Kurfa no gara no cowda. Ñande e gari meɗen keɓa seɗɗa seɗɗa nde neɗɗo sonni ko heɓi ɗum sey hunta ha jomum nde horeke sey neɗɗo hawra sewda daba mum dura.
Golle rewɓe ɓeydu deni en daari hannden sembe mum ɓuytiri sanne sanne. Ɗum du dalila rafi keƴoron hakkillo fukkingo ko tawa nder cakantarare soɓɓirde région Tilbury. Rahi Ibrahima o du ni famtini dow saɗɗoromaji ɗiɓe goni iɓe gi'a har ko darata lumaku maɓɓe gu.
Ndenno ni nden min gaddi ara amen en meɗen coynaɗi min kumta ha joji amen fa ceeɗu on koro. Amma hannde ko neɗɗo sonni fuu heƴƴata soko horu ngam illa rafi kacciro hakkillo fukkingo fuɗɗi worooɓe no cooda ɗen ɓuutiri. Ba e gari e codata ko ɗuuɗi ngam de e coɗɗeke e bawa jiilaji e conna luuɓe baɗiƴe kanni e ñamata e caɓɓe o kadi.